again.
BBT on the beat.
Nikampata barabarani kama yeko na kanyura kamkononi. Nikamuliza shida gani, aliniambia ametoka hospitali. Penzi waka nibadirika, alimuacha kama inavunjika. Roho yake naribika, ngate ya musubi zanti talimuleka. And now she's crying, it's over. Uyeno ni love is over. Now it's me to take over. Wagana nezoba kwizoba, yeah, it's over. Muyeno ni love is over. Now it's me to take over. Wagana nezoba kwizoba.
Nishike chalali, acha nikupe chipenzi chalali. Sabato gana ikanuni unanipendeza sana. Nishike chalali, acha nikupe chipenzi chalali. Sabato gana ikanuni umiza sana. 24/7 January to December, I promise to love you truly. Kabo gere what de binji beba kugamba, still resist and pull him. All I know is girl you're 18 and over, still I wanna know you fully. Every day to benga motibala, DJ kubeyo situ kozine. Come close to the floor, baby, wine pan it. Bring your busy body wine for me. So girl, keep on whining, whining. Wine pan the floor, baby, yeah. Laga manyi, mubi ala fundi wa manyi.
Come in, I go live it up.
Laga manyi, mubi ala fundi wa manyi.
I say, I go live it up.
Nishike chalali, acha nikubechi penzi chalali. Sabato gana, kanuni unanipendeza sana. Nishike chalali, acha nikupeche penzi chalali. Sabato gana, kanuni unaniumiza sana.
Sigino bazi kuba nemba kuba igino bona mba gamba ntio my love. Bali ya bakulumya bona sabo baleke, loving you is all I got. Baku imba, abu baga londe kendage. Tululeno, netegereza tonde rabira. Ay, come on, come on, I don't wanna let you go. Every day to bed and be loving, oh. Kuliruna konga nkuna zako, wonye mbirobu imba kuchesu, oh.
Nishike chalali, acha nikupe chipenzi chalali. Sabato gana, kanuni unanipendeza sana. Nishike chalali, acha nikupe chipenzi chalali. Sabato gana, kanuni unaniumiza sana.